Genesis 8, verse 1. UNkulunkulu wayesemkhumbula uNowa, nezilwane zonke nezinkomo zonke ezinaye emkhunjini. UNkulunkulu wadlulisa umoya phezu komhlaba, amanzi abohla. Verse 2. Imithombo yonto namafasitela sezulwini kwavinjwa, imvula yasezulwini yaphela. Verse 3. Amanzi ayesemuka njalo emhlabeni, emva kwezinsuku eziyikhulu namashumi ayisihlanu amanzi ancipha. Verse 4. Ngenyanga yesikhombisa, ngosuku lweshumi nesikhombisa enyangeni, umkhumbi wema ezintabeni zase-Ararati. Verse 5. Amanzi ancipha njalo njalo kwazi kwaba senyangeni yeshumi. Ngeyeshumi ngolokuqala lwenyanga iziqongo zezintaba zabonakala. Verse 6. Kwathi emva kwezinsuku ezingamashumi amane, uNowa wavula ifasitela lomkhumbi abelenzile. Verse 7. Wathuma igwababa lazulazula njalo aze asha amanzi emhlabeni. Verse 8. Wayesethuma ijuba ukubona ukuba amanzi asenciphile yini ebusweni bomhlaba. Verse 9. Kepha ijuba lalingafumani ukuphumula kwamathe onyawo lwalo, labuyela kuye emkhunjini ngokuba amanzi ayesebusweni bomhlaba wonke. Wayeselula isandla sakhe walithatha walingenisa kuye emkhunjini. Verse 10. Wabuye wahlala izinsuku ezisikhombisa, waphinda walithuma ijuba emkhunjini. Verse 11.
Ijuba lafika kuye ngokusihlwa, bheka kusemlonyeni walo iqabunga lomnqumo elikhiweyo, wase azi uNowa ukuthi amanzi anciphile emhlabeni.
Verse 12. Wabuye wahlala izinsuku ezisikhombisa, walithuma ijuba labo elisabuyela kuye. Verse 13. Kwathi ngonyaka wamakhulu ayisithupha nanye, ngenyanga yokuqala, ngolokuqala lwenyanga amanzi abeseshile emhlabeni, uNowa wasusa uphahla lomkhumbi, wabona bheka, ubuso bomhlaba basebomile. Verse 14. Ngenyanga yesibili ngosuku lwamashumi amabili nesikhombisa lwenyanga, umhlaba wawusomile. Verse 15. UNkulunkulu wakhuluma kuNowa wathi, Verse 16. Phuma emkhunjini wena nomkakho, namadodana akho, nabafazi bamadodana akho bekanye nawe. Verse 17. Phuma kanye nezilwane zonke eziphilayo zenyama yonke, izinyoni nezinkomo, nezilwane zonke ezinwabuzelayo emhlabeni, zichume emhlabeni, zizale, zande emhlabeni. Verse 18. Wayesephuma uNowa, namadodana akhe nomkakhe, nabafazi bamadodana akhe bekanye naye. Verse 19. Zonke izilwane nazo zonke izilwanyana ezinwabuzelayo, nazo zonke izinyoni, konke okuhamba emhlabeni ngezinhlobo zazo kwaphuma emkhunjini. Verse 20. UNowa wamakhela uJehova i-altare, wathatha kuzo zonke izilwane ezihlamukileyo, nakuzo zonke izinyoni ezihlamukileyo, wanikela umnikelo wokushiswa i-altare. Verse 21. Jehova wezwa iphunga limnandi, uJehova wathi enhlizweni yakhe, angisakuphinda ngiqalekise umhlaba ngenxa yabantu, ngoba imicabango yomuntu mibi kwasebusheni bakhe, angisakuphinda ngibhubhise konke okuphilayo njengalokho ngenzile. Verse 22. Umhlaba usekhona, ukutshala nokuvuna, amakhazi nokufudumala, ihlobo nobusika, imini nobusuku, akunqamuka.